gabadh yahay adka goosan hadalkiyo jacaltooyo weheshiga ninku gooba gabadh yahay adka goosan hadalkiyo jacaltooyo weheshiga sida geela ugu olol sida gaarka ugu samir sida gaari ula dhaqan waxba hayse sii goodin haygu saydhin gacantee aan garasho ka helo waxba hayse sii goodin haygu saydhin gacantee aan garasho ka helo
kuna keenan galabta dalgacaylkan kugu galay makar waaqsan gabayaho
Shana umarabu Nama habar shadu.